I cross that. We seem kind of game wins you. Wages I cross that. We seem kind of game wins you. And the party don't sleep. Macho codo, codo. And the party don't sleep. Tuko macho codo, codo. Namabawa Nikisha lewa kama namabawa. Ulizewa kuchosha. Too many people kuwaka kuchoma. Sekta ya jiko, no go run run. Kwetu mwiko, ash, ash. Glasi sipo, ash, ash. Kama papu na kiko. Ah, ni wawili wili. Chako chachu, acha chini.